not pretty, I smoke from big dot for.
Unachangamka kidogo. Wanangu mzimbo kona toto chawino. Baka kila kawayo. Wanaume. Yurusha, 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 yurusha. Yeah.
Hey yo, what's up? Nasikiliza midundo ya Kiswazi. Suaze.
Download PTSmokemusic.com.